yande joni tan min ta chapantat studio kalangu habaruje fulfulde ko janyalli e modon do leydi Niger hitande hikka bonondaje ndiyan ko wadi dum wurtini dimma hisegede ko watto himbe hembre e chapantat en jeddo kay won ko maayi e ndiyel de enden tobo tobol de kanyu e ko nan bonondaje kewdi ko wadi e nanam minister kawji do hono fille kon darto faabaade himbe kanyu e kulantaje bonondaje ko watto non ni seni fedde hawjinde fille cubake leydi men Niger kandu subaka hande wadi jidal hakkunu en e pelle kewde gam batte be pillo filla limore himbe bibbe leydi Niger tabe leydi Yassin ko hande fudder 15 lewru octobre no en gam batte wadi cubaki député be leydi Yassin en nanan ko dum lati yewtere me hande pendo studio kalangu memata na har fille ko darto hono chadale ko manaji waddo tar fille ko darto cellal ko jeñal e mo Soumana Amadou janganto habaruji di fulfulde nani ko watto himbe hemre e chapantato en jaddo kay won ko maayi e der bonondaji ndiyan ko watto enda hawtaadu ko na himbe ujunaji ko ciudi mu en chaami e ciudi ujunaji ko chaami e bonondaji kewdi ngaddi non ko non dabbaji kewdi ndiyan dan yaari dum wonno ko haala hitaande hikka e de leydi Niger ko wadi har fila bonondaji ndiyan di dum wurta kinani e yawtande fawarje minister kawji do bonondaji kanye faabaade himbe law biete do lawa magaji wadi dum du ko nani hono do gallu nyeme won ko subaka hande se ketne nane sed e yewter makko ko asman sina hoji wadani en do enda
globalement presioji jetati din fu dun jewta ba ko didi gon fi on yotta ki dun fa non fu departement ji la soji didi e go do chapande jegom e tati e communeuji hemre e sapo e joy do communeuji keme didi e chapande joy e joy jom en galleji ujunaji no gayo e jegom enim be jegom fi bononda ndiam o hewti tawidu hitande hikande seni jewa manim be ujunaji keme dido e ujunaji hemre e chapande jeetato e kodeki kan woni ko fi o hewti tagaabe hemre chapande tato e jeddo maayi der mum hikka dabbaji potori hemre sappo e jeegom baati mawdi keme joyi e chapande jeegom e jeegom de yottaaki diina ko rawani dum gan dabbaji potori ujunaji jeddi e kodeki baati mawdi dindo ujunaji hemre e chapande tati e jeenayi
nanni faar joni to wiete dole keyna no jande departement mo gaya no miledu kan woni buro wuro fu burgo nande honon faawar joni filla bonan ndiyan da hitande hikande enda gam balok toro mabbe de hande edun tidan himbe fa ya sawro ton enda no watto be biiru ficcu ko be kebe jotto ton loktorojo mawdo kawji loktoro ne mbite do Umaru Haruna Guruza om andin do enda fadel alune sadar mo wonno yaara
Oui, ça menait beaucoup de dit.
Idun hada himbe gara wadanede safare na du benude do en. Diyan dan en nato e fader loktororde en dan joni. Ba neddo no yidi warude loktororde en sede nato e lana diyan den ko heba wara. Nyawdo en dun tilsino o jaba gan wala fu lawol gol du wawi warude de loktororde en dan. De hana der lana diyan na du der torko. Hakko dude en dari joni nyaw pabbe dudi sanne e himbe. Kasen bonon daji ko diyan wadi dudi sanne hikka. No di du nangibe dogguru e tur meden don meden ciotino cellal himbe men darde hana nyaw ko leerano gandenno emen boy hebude nangibe nyawgu enda gardudo doggure e turre fu dun tilsino men ciotino cellal mudum kase men gadani himbe batte hisinde be nyawgu enda
pour protéger la population
hande ni nyalande sappo e joy lewru ndun wonde septembre wonno ko battu wada do fi na mbi en ko nan ni miccitaade fille démocratie duniyaru do leydi Niger fi démocratie no yar yeso alle e ko himben kokke hala ko hani halde fu kany e faane do fi lam ka non heddi ko hani wadde fa heewa dun wonno ko Idi El Hadji Abdou Goto e jingono be suudu baba leydi Niger o halisu bak o enen do fi nyalande en kettinonomo yewtere makko en fi sadam
Ce sont des droits.
Hakkeji himbe dartine e yolbi nango himbe di goni dangare mawde di labi demokrasi. Denne deni di jabama to fu fami ko fille demokrasi waddataki illa dubi ulinaa idi e sappo e jitati burtaki be leddi sini wadde fu sey lamu hadi do de leddi Niger leddi Niger do kan handi holla misaliji lobbi do fi labi demokrasi de leddi Niger wala maragal lobbal ko waddi duɓi sappo ni kayri laati gaɗa delle e duniya e heɓugo ɓantari ɓiɓɓe leydi ɓe accata himɓe kaala denne iɗum hoddi sanne ko watta démocratie o darto woɗa sey ɓiɓɓe leydi jolbinanama e belto e hakkeji maɓɓe
nanni subaka hannde ɗo galle ñamen fa hannde jiidaloɗe hakkunde seeni kamon fedde hawjide fille sigilade cuɓaki e leydi Niger hawtade e pelle kewɗe nder majjen tawadu konnani hono cuuɗi kokol habaruji kañum e jingonoɓe suudu Baba ɗum konna wonnana e dow fa ɓe kalna himɓe noyi wonno ɓe gomɓe gaɗa sigillaji mabɓe dow fi ko darto fawrejo ɓiɓɓe leydi Niger gomɓe leyɗe Yasin limoyteɓe gam batte heɓe waɗa cuɓaki koye députéɓe leyɗe Yasin seni e kettino nano maître Issaka Sunna kañum woni hoorejo seeni o wakkadi mo waɗi haala ka mama ada hoƴi waddani min ɗo
La diaspora est cette communauté.
Der leyde Yasin bibbe leydi Niger ujunaaju kamben tawa der mu député be joyo tawa do inde mudun seni suudu hawjindu filla cubaaki der leydi de hantino golleji mudun na don sigilaade windigol inde tawa be Yasin do talki cubaaki ko jamaani nangude 10 e lewru octobre 2022 gadande gollobe suudu seni ndu jano der leyde Yasin minister hawjindu filla muradu leydi mu e leyde Yasin hawta e minister hawjinde nder reedu leydi ndi leyɗe 15 cuɓi misali Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Maroc, Sénégal, Tchad, Togo, Belgique, France et Amérique
de la France et des États-Unis.
Nani faware jondu konna ni hono yewtere wonde waɗama e dow fi ko darto faware jondu konna ni so en daari hono caggal ko waɗa kaɗale ko waɗaɗo galle ñamen dow himɓe mburto ɗum won on jinganoɓe suudu Baba e himɓeje pelle goɗɗe e laawal ngal kaɓe keeɓi ɓe kokkama laawol noɓe mburtoro ɓe gaɗa hono fande jahangal mabɓe yaadu mabɓe repat kam wonno fedde nde endan alalngal ɓe mbi ɓe gaɗan jahan yaadu ndu endan ɗum ndu wonno ko Saydou Abdoulaye goto e mabɓe haalani hono bandi mbita Ali Oumarou
conformement à la loi
yerno lawol laamu wiri min bindi hollude talkur amin burtaki kimin anni wadde jeegom lewru septembre min keɓi altine 12 lewru septembre on talkuru haɗude min wadde ki burtaki caggal nde min jiiduno e pasotoɗo amin on min jaari woytandu amin to suudu sawara kiite leydi ndum le yamde 15 soyɗiɗi e joyyi min keɓi notandu to suudu sawara kiite leydi ndum e wiide ko kiite on waɗoyta kena 16 lewru septembre garo o yamde 12 nder majjuno mawɗo gallure ñame on itti talkuru haɗu ndumum wadde mburtaki ɗum saabi ko meɗen gatta dande yaade e ɓiɓɓe leydi mburto nangaddemi e mburtaki kimin jiɗi waɗoyde alal 18 lewru septembre yamde 8 emin taji 8
nani jokkayi en kalan haala cellal to enɗan région mo Dosso nder gallure Birnin Gawre département mo Boboy nokku to fawar jondu kono département Boboy o nde hitande hikka wiyama hono filla jonte pabɓe yaari caggal sanne Awal Ibrahim kan hawji filla ko dartina wallaji daɓoji le loctoro mawde Birnin Gawre nani ko haalni min komin jeyta mabɓe
illa lewru janvier yaade lewru juillet tan duɓujinaɗiɗi e lasso e ɗiɗi nder loctorore amen min gaɗi timmoɓe ñaw pabɓe nangi kamɓe ujunaje lasso e jeenayi e hemre e lasso e joyi nder mabɓe 18 maayi rowan nder iri wakkati o enda ujunaje 36 e keme 33 jeenayi maayi har ko darta rewɓe cawɓe kandu 1200 ñaw pabɓe nangi amma wala mayɗo 1183 hitaane duɓujinaɗiɗi e lasso e go'o ɓe ñaw pabɓe nangi de en daari hikka ñaw pabɓe gu endan so'orike gaɗa hikka ɗum yeddi arkillaji ɗum yeddi safareji ko hisina sukaɓe ñaw pabɓe gu endan ɓe lebbi 3 yaade lebbi 59 no wodi yilawar firta ko e komin gatta har nokkuje fuu ko watta himɓe gollida arkillaji mabɓe ɗi enda
nanni faar joni bureau joɗanigo ɗo endan leydi Niger ton leydi Ingila kanko du konnan kaw jiɗo no kurde ene waɗnama mbi en waɗi batuji ko darto filla mayde hono kanake mabɓe debbo mbiyeteɗo Elizabeth ɗiɗaɓo laatiɗo heddaki ko heddaki ɗum ɓe desi ton talkuru himɓe ɓiɓɓe leydi Niger hewɓe du jeeyi mbindoydo talkuru ndu ene kinnoje muɗum en ɗum du konnanni ɓe kiisake ɓe mbi kanake mabɓe debbo o mayɗo ɓe ketta fof ko lontotomo ɗum wonno ko gonɗo joɗanigo bureau leydi ndi enen ɗo en leydi Niger haali Catherine Engelham woni ko wiyete nani haala makko ko Moukhtar Hamadou watti
No wodi sembe jaccerde o acci luttini sabi o debbo gaddo ko watta dubi chapande jetti imo maro hitane hikkade min juli julde ko kunnol dubi makko chapande jetti do kural lamagal do lamagal lobbal gal o wadi kananke non anda do sanne delle de duniya o gidido jonde jam e hebugo bantari e jogaki dimako min kebi dudal garube gan wadugo kinnoje o delle de Niger bako lady non di anda sanne angletere de fu haday fini fu himbe no gara no gada kinnoje fa abada tagado hano makko waylataki hebo hano mu
passé une personne
farfijoji pirto balli jokka en kala hala hono pirto balli ko te scrabble ko latid ko nan ni jomun batumun nayb ko no wadde region jetati fu ngari potti ko be potti du nyeme waddi kankay himbe sappo njoy region fu waddi njoyom be ngadi potti den enda dum waddi ko faande mi tedo Mansour Adamu o wi ba ko be kebi chadale sigila on enda be kebi ngadi dum fa wodi kanjo haali salamatu kadiri
ce championnat comme les prix
gol burondirol bawal ko yanay fedde den dina ko wanno witti don go fu harto cigilaaki kambe kebolo gineji wodi du e gol burondirol dum hawritana kadi wado filoji pirtal balli finde fu der fedde fu min godana nimbe njoyo yewo goto e neddo goto ardido nimbe nyame tan pelle tati de nimbe njoyo tawa der mum wardi kawjido pelle tati den goto kambe ekintinobe tato fijo pirtal balli tengo escarabun go fay ardido fedde on nonata e fottere ndem dum wadi ko miden godi ko watto nimbe chapande tato ko natta e burondirol bawal gol gam hebude jama ko do Indonesia
titre de champion du Niger
yetal men pinna haltana hala hande dabbaaji tawte le galle nyame latini galana keba durande kanana keba goddum sabu no nyama manaji manani no torrede sanne no wondu ko nan ko waddoto cel no raf cel hala dabbaaji de himbe ben ko e mudun en dum wonno ko bandimi Asman Sina yey tewto kibar majum komin pirte de gal fulfulde
don der nyame dabbaji nyamtana na manaji dum do hunde non ko waddata sadanda mawdo harto cellal di dabbaji faato jomiraabe majji njara tadi to witinere huttoide kilogramuji manaji kawani ko itete der deede di dabbaji yerno Abdul Kader Umar Sise ndeko todo do ardido Sarus Kawji do filla turgol der region nyame on famminiri
nyame seyin nyame do wala to dabbaji yato dura ganno ku jeta tallintano to dabbaji wa dur no kuyde ndo fande wadama nyibdiji wadama gese dabbaji di sada woti dum futtila e ma sey kabba le baade ma nadu ko nan jofe di ndara do begunu e nokku tundi yu petete tafa ko di nyaami min kutti nagge gondo min tay ko to kiloji noga manaji di boli der mudum to le hitami ni mbaawi huttude nay min chawr dum ko to sappo de hirsirto endan nden de yeton tawam manaji jobe joy ko hurtinte e dabbaji
on na tubu kudu plastique
di manaji yaatana hawrondiroa der nderam idum wadda sadorna harto teewu dabba on na Abdul Razak Bello John Andal do filla nyamande faminiri
dans ces sachets plastiques
dans le manage di no tawe ko wete joxing ko heddoto e le nyamdu tawte le manage di dum wadi ko dum wadi har cellal himbe dum ko nan kulle ko manadi wadira dum kan heddoto e manage di jonka nyamdu ko natem fu tokkata ko hen dum ko nan kaw manage di gadra ka hono kulle lobbe wadra ka no wodir nonni ko tawte e manadi no tidi fanata e tewdaba on se nyami sabu dabbo no way tawe nyanta kulle den don kanu no wodle hen ko way tokkude nata tew dabba kan ko te bifsenal dun endan ko lati kany o no way wadande sukabe kay torra har cella mu har deedi mu dun e kanu mawdo kay dun don torta dun fesi
ba sans chimique sont contenus dans les déchets plastiques
di manaji no wodi basi ko wadata arto jaye e ladeji yerno ministere hawjinde jaye e ladeji ko watta chapande 30 dohembre dabbaji kambe woni ko woni no bata basi mawdo kan woni ko dun wadata ba ko lati durgol hedana nokku mangu arto arzukudo
en jettake e kero kibari me fulfulde hande do studio kalangu me acci dan o ngado dengal hausan ko re metedo Muktari Muhammadu na Muktari Muhammadu nene nekadu kona mi assalamu alaikum mbalante jamaa.